Transiton Empire
Judio B-Flow Nafuti Yes it is what it is
Ino mutima wandi ula kalipa Nana mone pyo mutita chila nkalipa Muna patikisha bana baskaba ukwa Umwana mwana kashimwa mushitisha Ino mutima wandi ula kalipa Nana mone pyo mutita chila nkalipa Muna patikisha bana baskaba ukwa Umwana mwana kashimwa mushitisha
Mwewa pya shinde milomba Chiri umwa iche ifya chupo
Kateka.
Imi, eu kaba ni dokota
Imi, eu kaba first lady
Imi, eu kateka ni chalo
Imi, eu kaba kateka
Imi, eu kaba loya
Imi, eu kaba first lady
Imi, eu kateka ni chalo
Akale tuale sambilila Imiti ikula empanga Nomba imwe mwe batufundile Mwela mwapili ulefyo mwatufundile Ok, gemiti ikula empanga Wailero mwe batyashi mwaoche empanga Shua shua mwe batyashi mwaufyo mwana Na imwe vene mwe bakulu mwaupo mwana Bo mailanganebo Aba bebe bo mailanganebo Tuafuka makumfu mwishonse Tuala kwa nishabonse Bana kateka na bakateka Opposition na bonza mapasta Ubuteko na basyashi bonse No tuvungwe tuikatane bonse
Mwewa fiashi nde milomba Nchiri umuaiche ifya chupo
Imi, eu kaba kateka
Imi, eu kaba ni dokota
Imi, eu kaba first lady
Imi, eu kateka ni chalo
Imi, eu kaba kateka
Imi
Nimbi eu kateka ni chalo
Simo chine na chingula palika sepa Akaka mwana mwika patikisha kachepa Don't take advantage cause right now she's voiceless But when she's grown she can make her own choices
Aba kulupa mwana improper fraction Mwebe na zambia kalaba neni is time for action Mwena galela ava na ukuya mufiupo Basa milise nipo kutipapo lebeka lewino Umwana nangu mwaume mutumeni kusukulu Umwana nangula mwana kashi mutumeni kusukulu Nangu vana beka beka tabafile baupana Nangu mwana nabakulu tabafile baupana If you po, tushile fiaba kalamba Webana, tuposa mano kusukulu Weba fiashi, sapote ni abana, abana Tema kwebo niyo
Weba fiashi nde milomba Nchiri umuaiche ifya chupo
Imi, eu kaba kateka
Imi, eu kaba ni dokota
Imi, eu kaba first lady
Imi, eu kateka ni chalo
Imi Eu kaba kateka
Imbi
Eu kaba loya
Imbi
Eu kaba best lady
Imbi Eu kateka ni chalo
Ichi sendo champini na Ilidli ashiri ankulila Na umfano mwenso Umupamba na tola lelo Mayonga mwalinte mwa Tata wandinga mwalinte mwa Temilomba musa kamane Mwintuma kuchupo ntumeni kusukulu Sango mwaume uwinga mbupa Nakana kumpatikisha Timwana wanitia kushipikisha Palupia mwashitisho mwana Na shama na suka na lwala Nemwine na salile sukulu Nomba imo mwantuika bakulu Mwewa pia shinde milomba Nchiri umuaiche ifya chupo
Imi, eu kaba kateka
Kateka ni chalo
Imi, eu kaba kateka
Imi,
eu kaba
loya
Imi, eu kaba best lady
Imi, eu kateka ni chalo
Nichule mbiwa Kuti makolo batu ni mulungu wa chivili Nichule ngiwa Kuti makolo batu bazati langiza njila Lomba nilu Makolo masangu kama shopu kipa Bana bao baika pa shelofu Baika puna mutengo Asimarita nizingati kwacha Elo belinda nizingati dola Timwe mwese mwana Simu chitakea Elo mwajita hila Umwana nipalo Umwana tesampo Umwana nipalo
kateka.
Imi, eu kaba ni dokota.
Imi, eu kaba first lady.
Imi, eu kateka ni chalo.
Imi, eu kaba kateka.
Imi, eu kaba loya.
Imi, eu kaba first lady.
Imi, eu kateka ni chalo.